Hinda kasaste, ovi hebja marira, ni ho vivera. Aka hinda kawe, kasbina yo miseko, uraruri raho, kujeza ucheye. Misi abariho, wabuse nunge, wakutizuru. Wabuze umuntu numwe wagutiza urutugu buruhukireho nabo wizeye muhashize ntacyo bakumariye uretse ko bakomerekeje za nkovu zo hambere urakomeretse umutima ushira wumva wabuze ukugira cyane nuko mu ruhame ubyorosa inseko ugashinjagira ushira ikibabaje cyane nuko mu ruhame ubyorosa inseko ugashinjagira ushira usange uba neza inshuti itakumvira ubusa Nugire ubwoba Nugire n'isoni Ntiyakumvira ubusa N'inshuti y'ukuri
Suka
amaganya yawe Imbere ya Yesu
Dutinye kumubwira
Ibikurya umutima
Nugire ubwoba
Shobora kwihanganira aho
uko nujukera ubibazo bikurebereye urake wihangana ka ndi umuhanga maso
iya guterana hora gufitiye urukundo iya tubuhindu kumunyago umwanzi ntibibaho
ucyuhagarara neza ukigerageza utuze agufite imbabazi azajya gutabara tuzamura kwizera umuhanga amaso agufite ibambe azajya gutabara